Wayin matarmo kana bai tulata. Guyya dubartota addunya guyya Europa jedamu dan kabara kana ayyane familan kite har jirenya dubartota biye Kenya ratti dorgomni suraka su kan photography sirmachudan dargaggo injifata tokko ke suma Kenya ragone de sajira amansi sa ifajirama oguma suraka su video akkami akka barate kajallennen gafattef debiten urangel kaba amansi san
Adama berkelama cimberate role fakkatatti tokko Adama TV advanced electronics cimberate yerod masana more is valid information technology baratera sanumani kanin TV romiatto jegele jechu editor resource sagalein turejo achi training garagara kan sanu kenani warabi dafi editing difawochi welkamata ture achu marra kayega garafin kinne ergan bekaase EBC yokin kanamma ETV editor resource sagalein galiachi ETV jechaton jiru ogumma ko dabalata gara oji camera sura kaso tifa ogumma cinematography waluma galatti production film ibaratte dimota gara gara filteron de musura nan kaza sanadras fedidu ma ogumma kane tun kabawanan te sarran argete hundan gafan oromia kit demu sura le hedu kaze no farka kaba wagato kofjaja akano chaten bbc gale bbc media action achitis gara wagashani ojatera ogesuma sursagale ti rachalan productioni radio ratti lenjugon photography hedu akasmas productioni wachine welkabati hedu argatera yero amma kanmo bbc africa ti katarame yero gababa toji zelkabu kan
ega har amarike nya fitin ka umsa kanu sae dogomi surale adda gamtan europa finfinne ke sapidorgommi de seratti ati injifachu ke ti takina tindorgomte kamaliture
surana mitindorgome sura hadolihi lamansi ke kabatani olbira dabatanida sura sanaskani kase borana arero ardajilarat ture nero abangada torbatan mosfan gara abangada torbatan itokko fatango debersun kase tureyu yero sanat bayinan surale heddu kase guya guya dan social media ratte share gochan tureyu kinamonna kadawotan gochan tureyu sirnasana surana lachke safile tetin dorgomes imichis imme dorto tafi hawon wajin welkabatu ante dorgomichi sura sananin dorgomechu
ayana guya dubarto ta jilini
dorgomicha gafabasan gertu professional photographers takatma samater jedani basani surich garu immedu bertu taratti guyadu bertu ta wajinini swalkafti tani european day kanjeda wajinini welkafti tani immedu bertu taratti yefatu tureyu dorgomich
mata durene surake sana mal kanjeru tur
mata durene surako sana sike uleko yokin sike maistik jedengel cheyu suricha sanarra erga gadifageñan malumma sike kabufi sike dubarto toro mufma lakate sirnagata ke satti sika malaka kabun ifse kalche jechot
namo ajate adde tute
e sritan namo ajate adde tureyu
waldorgo me akasi yero adda adda gagge sute tamo kunjal kabake
yero adda adda gagge siraka an irrachala ogumman ko sura ko famiti bayinan sarran argade wal bredin sanjira male kana drato film schooling kan kope short movie dan best director jedame bada sargade na music video chalu tinis best music video director kan jedamun bada sargade ra chi modes epic film festival rat wal dorgomi kopain akasmas short movie why fala metel rein sarti tiyefatu na chiratis best director jedame bada fame rejechu da baradar
sirba chalu ke sasakame
malandra music video malandra sanje achte sat director afi editor ajechuda ulala sursagale fi director music video sanan directing ni kawale do ke sakaba script ber resurra kase yada music video sana rajru design go churra kase timile timi production sana gurme sudan hoje do kaba bolo magala tachibod directing isa ojette editing isa sana motojere lecho
sir bota ha qalu kesa emme malanjiran suni dorgommi akabiyatti godame kesatti kam injifat
en dorgomicha kan kopese dretubin kan dorgomicha kopesa kuma biyati sir bota gara dama sait dorgome tureyu sir gafano romo dorgome tokko kopa turech kesa worri hafan sir bota amarifa akasmas sirbota sabab sablemi ammatayt ketatureyu sirbicharat ke kan haqalu muata tayrejechu
Tam film production namootan dorgomsiise keessa jetteetu dhaabbatisuun kan biyya alaati moo ka biyya keessaati?
Kan biyya keessaati. Epic Film Festival garuu warra biyya alaa wajjiniif biyya keessa ta'uun kan qopheessan ture.
Egaa gara fuulduraatti amansiisaati jireenya kee gara kamirra qajeelchuu barbaadda?
Gara fuulduraatti yoo Waaqayyo jedhe siriyaal dokumentarii maali qopheessuudhaaf yaadaa jirus sirna gadaa irratti kan xiyyeeffate, seenaa fi sirna gadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate, kan baay'ee production quality isaas olaanaa ta'ee fi kan sirriitti maalummaa sirna gadaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo beeksisa jedhee yaadu irratti hojjechuudhaaf yaadaa jira.
Ogummaa baay'ee qabattee jirta. Kanaaf kan si gargaare maayin?
Inni tokkoffaaf inni guddaan jaalalaa fi fedhii ogummichaaf qabudha. Inni kan biraan immoo carraan hojii argatteen ogeeyyota biyya alaarraa dhufan irraa treeningiiwwan garaa garaatiin ogummaa koo kana gabbifachuu kootiin kan na gargaare jedhee yaadu. Hedduminaan garuu hunda isaa altokkoon hin hojjedhu. Fakkeenyaaf miizik viidiyoo nan hojjedha taana daayireektingii fi editingii qofan hojjedha. Dokumentariiwwan gaggabaabaa ofii kootiif hojjechuu barbaadu ta'emmoo kaameeraas nan hojjedha jechuudha. Garuu hedduminaan kan inni irra caala hojjechuu barbaadu hojiin ani danda'u irratti xiyyeeffannoo kennee warra kaan garuu tiimii ijoollee waliin hojjechuun jaalladha jechuudha irra caala.
Waa'ee suuraa kaasuu?
Suuraa kaasuun egaa kanuma hojii wal qabata. Fakkeenyaaf dokumentarii hojjechuudhaaf yoo gara Booranaa, Jimmaa, Iluubbaa, Boora akkas deemnu kaameeraamaan inni hojiin jira taanaan ani immoo suuraaleen kaafadhaa jechuudha. Kanaaf suuraan bifa garaa garaatiin kaafadhe itti fayyadameen yeroo darbeellee fulbaanarratti egzibishinii suuraa qopheesseen tureyyuu egzibishinii suuraa sunis torban tokkoof tureera. Sunis baay'ee fudhatama guddaa argate ture. Gara suuraa 31 egzibishinii sanarratti dhiyeesse kan irratti xiyyeeffates sirna gadaa fi irreecha irratti tureyyuu egzibishinii suuraa sunis.
Egzibishinii sana qophaa keeti moo kan namaa wajjin?
Qophaa kooti. Suuraaleen 31 suuraaleen an kaasaa ture keessaa kan hin filadhee dhiyeessedha. Gara fuulduraatti immoo hiriyoota koo wajjin ijoollee dandeettii suuraa kaasuu qaban wajjin qopheessuuf fakkii yaadan qaba.
Sirna badhaasaa gamtaa Awurooppaa injifatte sana booda haasaa gabaabduu gootee turte maal jette?
Haasaa gabaabduu nan godhe. Sirnicha irratti akkuma an badhaafamuu koo na beeksisaniin haadha tokkoo fi yashii yookiin haadha jaamboo akkasumas ijoollee dubaraa lama qopheesseen dhaqan. Isaan siiqqee qabatanii uffata aadaa Oromoo keewwatanii dhaqan ture. Haasaa nan godhes maalummaa siiqqee dubartoonni maaliif akka fayyadaman akkasumas fakkeenya lamaan tokko kaasee ibsees jechuudha. Sana baay'ee jaallatanii akkasitti qophaa'ee dhaquufus hedduu dinqisiifatanii.
Ijoollee dargaggootaa akka kee oguma kanarratti bobba'uu barbaadaniif maal gorsita?
Egaa gaariidha jedhee yaada. Haalli jiru yeroo jedhu interneetii fayyadamanii ogummaa isaanii jabeessuu danda'u. Waan tokko tokko google gochuudhaan tutoriyaalii garaa garaa ilaaluudhaan ogummaa isaanii gabbifachuu danda'u. Yoo fedhii isaa qabaatan jabaatanii hojjechuudhaan akkasumas dandeettii isaanii gabbifachuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu qabu. Kanaaf yoo cimanii hojjetan, yoo carraaqan gara fuulduraatti sirriitti hojii gaggaarii hojjechuu ni danda'u. Carraan amma jiru gaariidha jedhee yaada.
Deemsa kana hundumaa keessatti milkaa'inaa argatteen eenyuun galateeffachuu barbaadda?
Egaa Waaqni galata argatu sun gaaffii hin qabu. Taansee hiriyoottan koo na waliin hojjetan yeroo hunda yaada gaggaarii naaf kennaa na jajjabeessan akkasumas ogeeyyota garaa garaa otoo of hin qusatiin ogummaa isaanii anaaf qoodan hunda galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo amansiisaa ifaa hedduu galatoomii baga gammadde.
Galatoomii jaallanne. Atis waan keessummaa na godhatteef hedduu galatoomii ulfaatu. Thank you.